nzaguhora hafi humura nubwo ntaho nikora kesho tutavanikiwa iyi si namu wigira izakomeze kuvangire hey urajyuba maso hazaza bagushuka bashaka kurukunda turuhagarika ye abo tabikiriza walayi ni tayari kurwana no gupfa cyuce tubikiye byinshi mu minsi iza nibyisha wicika intege tuzabaho neza unkunde ngukunde tubyizize
Prince.